It's a TK2 production.
So my dozi nzo mene batela usiogope nzo kwangu batela. So my dozi nzo mene batela usiogope nzo kwangu batela.
We mtoto ni moto, so hot we no ma. Come close we photo, kwako nishagoma. We mtoto ni moto, so hot we no ma. Come close we photo, kwako nishagoma.
Maseke, nipe nifanya makeke.
Basi nipe nideke,
chini ya maji niweke. Mama,
usilete maseke,
nipe nifanya makeke. Mama,
siku ama mama mini, misiku ama mama mini. Hati ukisema mama nini, misiku ama mama mini. Siku ama mama mini, misiku ama mama mini. Hati ukisema mama nini, misiku ama mama mini.
Usiogope nzo kwangu
batela. Keep going the flame.